Ayo, stream and download Hottest Rhythm from Malawi.com.
Japan, the players. So Chiketa representing again and again. It's a bad man, Bobby Japan, the players. Cause you don't know. Kazo wino wino sanga kuze kuti every key end. Iwe ndi ine yo disipita kuchance. Kunye sisi basa tenso ono mwes. Ukane kuti iwe yo wakula bens. Zangu ziwila tukutu na kula kachiwanda. Uga kahuna tele kama funa manyano nyadu. Kasa hone chitu chapa mamba kakane chake. Na kazi muna kwila ko
awasi ya kazi dati disi wanda. Chifuwa chake ya makonda sinso wanda. Awasi ya kazi dati disi wanda.
Tolekana yako huma hija mubisa. Huma wupa pipi yako kuti kukalipila. Hiwe wika 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 huma mpasa chiki. Kuwapa zote chiki yako yiku futisa. Huka kula trouser ya nyoni kama kuya. Huka kula phone nako kama funa phone. Polo kali na yukali hina ya kali. Zangu ziwila kuti haka kajiwanda.
Awasi ya kazi dati disi wanda. Chifuwa chake ya makonda sinso wanda. Awasi ya kazi dati disi wanda. Chifuwa chake ya makonda sinso wanda. Awasi ya kazi dati disi wanda. Chifuwa chake ya makonda sinso wanda. Awasi ya kazi dati disi wanda. Chifuwa chake ya makonda sinso wanda.
Kaza wina wina sanga kuze kuti every key end. Iwe ndi ineyo disipita kuchance. Kunye sisi basa tenso ono mwes. Ukane kuti iwe yo wakula bens. Zangu ziwila tukutu na kula kachiwanda. Uga kahuna tele kama funa manyano nyadu. Kasa hone chitu chapa mamba kakane chake. Ya kasi muna kila kuhako kachiwanda.
Yeah man.
Big up to DJ Terry Panya Beats.